Gavumenti olwaleero etongozza eddagala ery'empiso empya erigenda okweyambisibwa mu kutangira omuntu abagenze mu kikolwa eky'okweyisa empiki z'omukwano ne munne obutasiigibwa kawuka kaleeta bulwadde obwa mukenenya. Lena Capville ly'eddagala ery'empiso eritongozeddwa era ng'empiso bagikuba omuntu n'amala ebbanga lya myezi mukaaga ng'ekyali mu mubiri nga emikisa gye egy'obutasiigibwa kawuka gibeera waggulu nnyo ne bw'aba alina gw'agenze naye ng'ekirwadde kino asuubiriza okuba nakyo. Kati ng'atongoza eddagala lino mu kitundu ekyerira ku Lira Regional Referral Hospital, Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng agambye nti Uganda erina kati essuubi ly'amaanyi nnyo mu kulwanyisa mukenenya era ng'omuwendo gw'abaakakwatibwa akawuka guzze gukendeera okuviira ddala ku bantu 96 bwe kyali mu mwaka gwa 2010 ne gudda ku bantu 337 we butuukidde mu mwaka ogwa 2025. Kyokka eky'abantu abakyazuulibwa n'akawuka ka mukenenya nabo muwendo gwabwe gukyali waggulu nnyo, ekyongedde okweraliikiriza Ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu. Jane Ruth Acheng bw'ategeereza nti eriyo n'abantu abali eyo mu kakadde kalamba mu 400 abagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi ku birwadde ebyekuusa akawuka ka mukenenya.